kana wapari nyumbani kwili. Mwajuna na visari nyumbani kwili. Chumbo
na mchao,
si? Aya, aya,
Kimamba.
Ntacheza rumba, ntacheza chakacha. Yopenzi laka tusijo kanyache. Maskansha fomba na macho na papasa. Soni kwako mtwele kapo na fata. Hani, usije nibagilio. Sunajua mazako kwako tabani. Sifanye marudio, yale matukio kama zamani. Nipoze, niliwase, unilize. Kama zeze, nikupose, ujiliwase. Panapoko unieleze.
Ay, ay, ay. Ay,
usijo kasema.
Ay, ay, ay.
Kukosa sobeza.
Ay, ay, ay.
Usijo kasema.
Ay, ay, ay.
Bye, 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 bye.
Feel nice, feel nice.
Waku is the counter boy. Wambie mindo friend sasa. Kigoma mwisho real mindo stand up. Peji za udakuwa mjini tunatrend aswa. Na saibu kuna kibendu tunaletea pacha.
Wazee wako, wazee wangu. Wacha sema kama we ni mali yangu. Sasi wezi lala peke yangu. Manjirani wanajua wana moyo wangu.
Nime minu tamwa pipi ni mata. Okay, wait, I let a glass in it cut. Afu DJ weka mziki tu wake. Na ukipiga mangoma mwisho na habibi yake.
Waliza ni natania. Mashem, shem, shem, umeni pania. Na bado kanikandia. Miki cheche nja kwaribi ya karia.
Sidio kasema.
Bye, bye, bye.
Kukosa sobeza.
Bye, bye, bye.